So we go, let me dance, yeah, yeah. Baby girl, can we go, yeah. The late boy think this. See, see, mzuri kama wewe iko karibu na mimi mapenzi yangu kama wewe hakuna mimi utakuwa nisipesi mayangu jabu changu kwanza twende kwangu kwa mama yangu kama wewe umefika kwangu nimetokuwa kama Mungu asante mama kama wewe mama yangu mapenzi yangu yote iko kwako kwa karibu na mimi wazazi zena msaidia mimi masikini tabileka pole pole tanipa saidia jena la kui na mimi ina yangu Muhammad bado mimi atufuka pesa yeah patwero Kulu pia tuero for you, yeah, a tear for you. Baby, kulu pia romale, yeah, a tear for you. It's killer. Baby, jangu, yeah, kaimara jangu, milara jangu, yeah, kaigena jangu, yeah, konya jangu, kaimara jangu, yeah, milara jangu. Nyake kanen kawo mapondi tika yela piri twingi twe kagenana walkeri ento kwa yeni a twe twingi apere gere gini mo ento kwa itam a baby anamarada nyaka maleng uratona chale ngurabino kwa yeni a bal chewa kwegi a teka mbeta teri nena dana dana amete nena dana mama na kiba bana tika meru neni ano chewa pe ya teri gangwa Pay to chun tora, big logo and the pay we know palo nyago. Ujawa wani query wana rio keke. Ujawa ni mir kiu bal pingo. Kay we know palo nyago pian gima jene mir and me balo kinwa. Kay marada pini guaga wachi aya. My baby girl and a marada pay me log polo. Pay day mapa ji magi team query ten guri ni. I love you forever and ever. Tuero, wachi kulu pia tuero. For you, yeah, a tear for you. Kulu pia romale, yeah, a tear for you.
The noise maker,
Baby jangu, yeah, kaimara jangu, milara jangu, yeah, kaigena jangu, yeah, konya jangu, kaimara jangu, yeah, milara jangu, yeah, kaimara jangu.
Boy, work one.
A no blame record.